dun haurira jawdi dun singa company
sey mutane sun tashi tsaye
sey inde himbe immi dari kauri keba ko jogiti fawo dun woni jawdi golotirri men kebi dun to wadanno sabu ko hanno woni men kawra dun ko watta milioji chapande joyi min yoba heb min keba izin o e hore mu to ko min je haurinde amin de kedile afrika fulati min dun woni horejo mudun senegal kanyum won ko yehi boy izin arandejo o enda gomnati senegal kanyum won ko yob milioji chapande joyi endan to jonka min gonam en dar izin didab o endan warta har leydi niger do to don du fa hande nigeria watti koyde no yidi kandu konda heba
amma nigeria ta sa qawa
denne gomnati sey de walliri onna
inshallah
useni de gomnati leydi niger nangani min nangul lobbul ono tanja nangunon gol enda wakkati be muuno fa be teta lamba albacce indi tirade violer de galmi na fuuno andi leydi niger jeydum kanko dari kanko tanja enda fa dum warti leydi niger jeyti
violer de galmi na niger na
no leydi niger renira awdiri albasal gal
amma na niger na aikin banza ba mu yemu ay
ba ko tawa leydi niger kanyum won ko jeydum min baata gollurde dum sabu yakana se min gatti albacce de boda de botoji amin di min kawri hem violer de galmi de jabal lamba on enda e amin se jabaama de fusen gal won ko hokkete min go min ndara gomnanti nangana min fa woda an tilsi joni sey gollobal bacci be ngane kintinol lobbo dundu kondan sey ni komi be gollobe do fi dem ngatti juude hen endan ko do heba dun laato joni min kebi ko wite indicateur géographique ko holloto kulle de teyde jeya wadi duubi nogay min pilon jonkayne alla wadi lunati juude amin ele muyar alla mawdo al bacci de no ittete non e ndesa der yeli al bacci bietel violer de galmide wala du kondan mo anda ke niger kanyon ko jeyde o jonko min jinni woni gomnanti leydi ndi e godube jawdi hawra mo hendu fu wadda keddi bawde mudum alla e heba albacce de te jua e resede le yeli e kebene resirde lobere gan wadi ko bur duubi sappo ni min tewta ko jiida dum endam hande ne yettore alla chagal duubi nogay ko dum hebi dum tukki e dereji dido hecci kenyanda dum heban dum faabo albacce leydi men niger
a cigaba de kulama albasa